Jobe 28 verse 1. Impela ukhona umthapho wesiliva nendawo yegolide abaliqwengayo. Verse 2. Insimbi yakhishwa emhlabathini, amatshe ancibilikiswa abe yithusi. Verse 3. Ubumnyama ubekelwa umkhawulo, kuyacingwa kuze kube sekupheleni konke, amatshe esigayegaye nethunzi lokufa. Verse 4. Baqhakaza umgodi kude nalapho behlala khona abantu, lapho bekhohlakele khona lunyawo, bayalenga bajikajika kude nabantu. Verse 5. Umhlabake kuwona kuvela ukudla, kepha ngaphansi kwawo uyaphendukezelwa njengangumlilo. Verse 6. Amatshe awa indawo yamasafire, inothuli lwegolide. Verse 7. Lo mgudu awaziwa yinqe, neso loheshe aliubonanga. Verse 8. Izilwane ezinkulu azihambanga ngawo, nengonyama ayidlulanga ngawo. Verse 9. Uyelulela isandla sakhe etsheni lentsengentsha, akumbuqele izintaba kwasezimpandeni zazo. Verse 10. Uqhekeza imhohoba emadwaleni, iso lakhe liyabona konke okuyigugu. Verse 11. Uyavimba imifula ukuba ingaconsi, imfihlakalo uyayikhiphela ekukhanyeni. Verse 12. Kepha, ukuhlakanipha kufumanisekaphi, iphi indawo yokuqonda na? Verse 13. Umuntu kalazi inani lakho, akutholakali ezweni labaphilayo. Verse 14. Untwa luthi, akukho kimi ulwandle luthi, akukho kimi. Verse 15. Akunakuzuzwa ngegolide, intengo yakho ayinakulinganiswa nesiliva. Verse 16. Kungelingane negolide lase-Ofili, neshohamu eliyigugu nesafire. Verse 17. Igolide nengilazi kungelingane nakho, akunakwenaniswa ngezinto zegolide elicwengekileyo. Verse 18. Akunakukhulunywa ngekorali nangekristalu, intengo yakho iphezu kwamarubi. Verse 19. Itopazi lasekushe alinakulinganiswa nakho, kungelingane negolide elicwengekileyo. Verse 20. Ukuhlakanipha kuvelaphi na? Indawo yokuqonda iphi na? Verse 21. Kusithekile emehlweni abo bonke abaphilayo, kufihliwe ezinyonini zezulu. Verse 22. Ukubhujiswa nokufa kuthi, ngezindlebe zethu sizwile amahemuhemu akho. Verse 23. UNkulunkulu uyaqonda indlela yakho, yena uyazi indawo yakho. Verse 24. Ngokuba uyabeka imikhawulo yomhlaba, abone konke okuphansi kwezulu. Verse 25. Lapho emisela umoya wokusinda kwawo, elinganisa amanzi ngezilinganiso. Verse 26. Lapho enzela imvula isimiso, nonyazi lokuduma indlela. Verse 27. Khona wakubona walanda ngakho, wakuhlela wakuphenya. Verse 28. Wathi kubantu ubhekani, ukwesaba inkosi lokhu kungukuhlakanipha, ukusuka ebubini kungukuqonda.